and welcome to Jumpstart. I'm Katlego Msomi, and yet again, we're about to show you how to jumpstart any business with just 1,000 rands. Now, today's story is a little bit more of inspiration than actually just starting with 1,000 rands. Ubab Seta is out in Mansfield in Soweto, where he started his own Chisanyama business, where he used to sell cow head and chicken feet. But today this business has grown in leaps and bounds, and he's about to give us some valuable tips in how you can do the same with your business. Let's join in and see how he jump-started his business.
Hello.
Business lakho likhulile, but what I need to know from you today, uqale kuphi?
Business is tight. Okay. Anyway, well, I could be Lula. Mausakar Abunzim, Kotag, Mauna face or Umontu, Gilling Langa Pomelel. Young and Kalang Amatum.
Okay.
Kwasuanga enter when Mang Suga enter when I won't know what it could be a business. My father, Nezinia is Yaman, Joba said it's a figure. Please, in a little young kodwa nje ngiqaleng amathumbu kahle kahle.
Uze kanjani ukuthi uqaleng amathumbu? Abanye abantu angahamba yofuna umsebenzi estoro, afuna umsebenzi noma ngokuphi. Uze kanjani ukuthi wena ufikele umqondo wakuthi ngizoqala ibusiness yamathumbu and years ngiphilise?
Ngiyawuthanda umbuzo wakho. Kahle kahle mina ngumuntu othanda into enhle kahle kahle. Ngiyayithanda into enhle. Kunomunye umfowethu uthema ebuya eGoli, mina esikolweni ngebhadi angibanga umuntu onenhlanhla yokufunda, kodwa nje ngina inhlanhla yokuthanda izinto ezinhle. Ngithe ma ngifika eGoli ngabona no eGoli kunzima, la eGoli kunzima, na useGoli fanele wazi ukuthi uzokwenzani. Uyabona, manje ngase ngizitshele ukuthi no, hayi anginje ngoba ngicabanga nangibona obhuti bebuya emaGoli ngisemakhaya. Nangifika eGoli ngathola ukuthi hey kunzima. Ngithe ma ngifika eGoli ngaqala ngathi no man, into engingakhona ukuthi ngikhona ukuthi ngiphile ngayo nansi. Ilapho ngiqale khona-ke ngase ngiphushe ibhizinisi.
Na ibhizinisi uyiphushile iyasebenza, kodwa in the early days ama-challenges wakho kade uyini?
Njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi into enhle ngiyayithanda mina. Ngiyafisa isikhathi, ngumuntu ofisayo, angifuni ukwehlulwa yinto. Enye nenye into uma ngiyenza ngiyafisa vele ukuthi le nto ufuna ukuyinqoba. Angifuni kube khona into ngithi yangehlula. Why kumele kufanele ngibe khona into engehlulayo? Kufanele ngathi no man, le nto lena fanele ngikhona ukuyenza, ngingathi into izongehlula. Yinto esilimazayo thina abantu, uthole ukuthi uzitshele ukuthi into ngeke ukwazi ukuyenza wena ngoba ukanjani. No, kumele nje ngelinye ilanga ube nakho ukuthi ufise. Uzophumelela uma ufisa, kodwa uma uthi wena into ethile ngeke ube nayo, why kumele ungabi nayo?
Uyayifuna nawe uzoba nayo.
Yebo. Yiyo nto-ke mina kakhulukazi into engizitshele yona nje ma ngiqala ngenza anything.
Babusetha, wozanorox lelo gama lelo libuya kuphi? Ngiyazi la bakubiza ngonorox, libuya kuphi lelo gama ukuthi le business ize ibe ngaka?
Lelo gama lelo kusho ukuthi ngesikhathi ukuqala kwami kade ngisuka emathunjini.
Okay.
Ngithe ma sengifaka inhlokwe sengiyipheka, ngithink ngo-85 kuqala kwami ukupheka inhlokwe. Nangiqala ukupheka inhlokwe, i-customer uma lifika izothenga inyama yenhlokwe ingibuza ukuthi sivuthiweni inhlokwe, bese ngithi mina sengifake inorox. Ngaba unorox kanjalo-ke, lelo gama lingene kanjalo.
Kwaba
igama nje lebhizinisi, igama nje lokudlala engibizwa ngalo, kodwa nje kwaze kugcina sekuyigama lami.
Ubab Norox. Ubab Norox, ibhizinisi yakho likhulile. Ngicela ungitshele ukuthi selikuphi khona manje. Ngiyabona kunebusha, kune-buy and bry. Ngitshele ukuthi ibhizinisi yakho likuphi, uqasha abantu abayingakhi and ikusebenzela kanjani ibhizinisi?
Inhloso yami manje, noma ngake ngisho ukuthi abantu bangaki, bona baningi. Noma ufike uzibonele ukuthi kuyasetshenzwa la. Angizosisho isibalo sabantu, baningi too much ngoba 24 hours, abantu abaningi labo setshenza ebusuku nasemini. Manje-ke ngeke ngisisho isibalo sabantu, baningi labo bantu. Manje sekuyibona sekuyongibusa, imindeni yabantu eminingi siyakhona ukusizakala. Sekuyilokho manje sengilwa nakho, angisalwi nokuthi fanele ngibe nemali. UNkulunkulu ubonile ukuthi uthandile ukuthi ngibe nayo, kodwa manje inhloso sekuwukuthi nje abantu bekukhona ukuphila.
Baba Norex, kuye phambili ama plans wakho for le business ungathi yini?
Angifuni ukuqamba amanga, i-business ikwenza umqondo ungaphumuli. Ngifuneka ukuthi ukuthi umfana wami mayekhula ngikwazi ukuthi ngimnikeze, ngimfundise kuba uyena owazi e-take over. Mina angifuni ukuthi ngizalo ngiphusha i-business. Nawuphusha i-business awukhona ukuphumula. Nawune-business fanele wazi ukuthi awuzophumula, kuphunyulwe ebhizinisini.
Baba Norex, umuntu bangazile kuwoza Norox, i-experience ayitholayo yini? Yini into ongathi la sisiqhenga ngayo?
Lana inyama imnandi kakhulu. Iyo into abantu abanokisho nabefika bathi inyama la ekhaya imnandi kakhulu. Nokuhlala nje kamnandi ke nje bekhona ukuenjoya, besithole bejabulile. Sekunalokho nje.
Baba Norex, lastly, if umuntu ufuna ukuqala ibhizinisi efana nale, yini the most important piece of advice ongamupha yona ukuthi akwazi ukuphumelela kule bhizinisi?
Lo mbuzo, yazi uma uzoqala ibhizinisi kufanele uqale uyibheke indawo ukuthi le ndawo ofuna ukwenza ke ibhizinisi iyakhona yini ukuthi lento oyicabangayo ungayenza, ngoba ngeke ukuthi uzofuna ukwenza ibhizinisi ungayibhekanga indawo, izokulimaza leyo nto. Abantu abaningi nakho ukuba advise ethi umuntu ngifuna ukuqala ibhizinisi, uthi le ndawo akathi ufuna ukuqala khona ibhizinisi ayivumelani nale nto akayishoyo. Manje ke ngampela kunzima ukuthi bese uzothi umuntu ngizoma-advise ngoba uzothi ngifuna leli bhizinisi, ngithi uma ngifika mina leyo ndawo okiyo uthi le ndawo le ufuna ukuyiqala khona ingavumelani nale nto osuke ufuna ukuyenza.
So, here's what you'll need to jumpstart your Buy and Braai outlet. A braai stand will cost you 300 rands. 3 kilograms of assorted meat will set you back 200 rands, whereas spices will only cost you 100 rands. And to keep that fire going, your charcoal will only cost you 40 rands. That's all you need to jumpstart your Buy and Braai outlet.
Ewoza Norox.
Siyabonga baba, I'm sure sizoenjoya kakhulu. Sihamba siyoyiwosa sizwe kahle kahle ukuthi yini le nto wonke umuntu oyizela khona la eNensfield. Sibonge kakhulu for isikhathi sakho. So that was Wabsetha, the owner of Woza Norox. He's popularly known as Norox because he started off selling sheep's heads and today he owns a butchery and a buy and braai. You can jumpstart your business with just 1,000 rands and who knows where it could be tomorrow. Till next time, thank you for joining us on Jumpstart. Goodbye.